mziki homi. That's not enough. Ukishindwa rudi matawe chini ombo pigwe tough. Discipline kuwa nayo maintenance. Leta kibuli upewe kaburi and you borrow safe. Maskani kwa amani mina meditate. Rule number moja simple usi complicate. Mtani hakuna chuo tuna graduate. Tukinipa njia moja maisha mina I duplicate. Nyonge nana ish kama tough guy. Namwambia tough guy I'm happy for you tough guy. Nakupa advance your goodbye to you. Kwa sababu najua what next gonna happen to you. Fanya move the BSL, I stop delaying. No check out what checking na wewe stop playing. Leo mko safi cool story. Kesho nafunga chapter yako end of the story.
Kila wakati, kila wakati, kila wakati Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Kila wakati, kila wakati Mungu ni mwema.
Kila wakati,
kila wakati Mungu ni mwema.
Kila wakati
Mungu ni mwema, kila wakati.
Na check if you a bahari kutoka double tree. Fanya yote homie, it's not easy to be me. Kikosi cha mangamizi Dax so M23. Lebron wa rap homie, I'm MVP. I want the fruits of hell, una brightness. I'm a gangster man, I know 20 of my business. Ukileta mbea, itakula kwenu. Majina uzushi kibao, list on the menu. Nafuta maumivu, nakumbuka old time. Wakisema God is good, najibu all the time. Tuwape ukalimu, watu vidole kwa trigger. Fred is my homie, my day one nigga. Tulianza ghetto huku, tukiwaza Bangalore. Leo napokea sima yo makini toka Ngare Road. Tumeanza ziki ghetto tukilala kwenye flow. Savi tukiamka asubuhi ni supu ya kangaroo.
Kila wakati, kila wakati, kila wakati Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Kila wakati, kila wakati Mungu ni mwema.
Kila wakati,
kila wakati Mungu ni mwema.
Kila wakati
Mungu ni mwema, kila wakati.
Yeah.
MJ Records.